mako vanza sheri Papa yo, banga nzoto ete Mama yo, nato mako lota kolota Papa yo, wapi nzoto ngayena samwe Papa siya mwana moto Eka kinzata kizungo zongo mama Maladye mwana moto, ye 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 Kina mote mampasye mama Mama yo, nato mako vanza sheri Papa yo, anga nzoto ee Mama yo, nato mako lota kolota Papa yo, wapi nzoto ngayena samwe La mwa mwana moto ye mama Epa inzato kizungo zongo